Oburamu wange bubinyo Sisenku sisinkane Yesu emikono Nebigere byange byasibwa Omurabe yampamba Nyamba onsimulule
Come on.
kwesigala.